Bana bakenyo, nina ushuda, nataka kupatia. Tegeni basiki, musikizo ushuda yangu, mwana mtule.
Siku nili kutana naye, nilikuwa mshamba. Ngeniona livyo kuwa na fanana, ungenicheka sana. Mavazi yangu, ilikuwa imepauka. Ona leo mimi ng'arisha na pendeza, atukuzwe Mola. Siku nilikutana naye, nilikuwa mtukutu. Hakuna siku ingepita nyumbani kama sijapigwa rungu
za polisi.
Ona leo amenitoa utukutu, amenivisha utulivu. Jamani, Mungu sana mzuri sana
sana.
Wewe unasema eti Mungu hayupo, punguza vituko,
nakupeleka polisi.
Hayupo vipi na tuishi kwa uzima wake, tena cha mchezo.
Usiyesona huyo
kukosa pesa, haimanishi Mungu hayupo na wewe. Kuzaliwa yatima, haimanishi Mungu hayupo na wewe. Kukua mgonjwa, haimanishi Mungu hayupo na wewe. Yupo na sisi sote, ila naimuvu shetani ndo watu wanatuplay games.
Ashini
mapenzi yake hayana kipimo, mapenzi ya Mungu Baba hayana kipimo. Haichagui watu fulani, kwa kila mtu yanafikaga. Hayachagui eti nani, kwa kila mtu yanafikaga. Amenibadilisha Mungu, amenibadilisha Mungu Baba, amenibadilisha.
Mandela, Mujomba Ariana, Bosi Milio Zan, Fredo Bachi Machoka, Emmanuel Mashume, Papa Mikolo, DJ Darius, Suzana Japan, Dada Babu Yangu, Nyanya Yangu.
Acha ni kwambie siri, usimuone kipofu, macho yake mezipika, ukadhani ndo mwisho wake. Mungu umuonyesha sehemu mbalimbali pasipo mimi na wewe kujua. Hey, usimuone kilema, ombaomba barabarani, ukaishi safari yake kuisha. Mungu uja na kumupa nguvu akatembea tena. Jamani, Mungu sana mzuri sana. Usimwone amekawia kuza, mkaanza kumuita tasa.
Sara mke Abraham,
Mungu anakujaga na kumupa watoto 28. Ni Mungu wa maajabu kushinda yale tunatendaka.
Bill Gates,
ni Mungu wa mapenzi kushinda yale tunapeanaka.
Empress Shiro,
ni Mungu wa maajabu kushinda yale tunatendaka. Mimi na wewe, yule na wewe, oh. Mimi na wewe, yule na wewe.
Edu producer msafi, lakini jana kuosha nguo. Tawuzema kwa producer Paula. Director Smasha Adam Weston,
Sound
Master Producer Paulo,
Xavier B,
YY Comedian, Mama Fiona, Sister Cospelo. Kipaji ya Mungu swafi swafi swafi. Alpha Mwana Mtule, Street King is around, Webuye Mashiva. Mr. Jovix,
le main do my dread.
Papa Jack, wa FG Production.
Ariana.
Africa.